Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume. Watoto wachunga na mushi wazuri ukatae. Kama ukitaka kimo na shepu utafuta masai. Maaba karibu Tanga na Zenji Mombasa utafry. Kuna watoto watabora Singida kama uko Dubai. Yale mashe, mashe, karibu ni Mbeya kwetu. Ata Mwanza Bukoba ni wenzetu. Usiombe akatize dada getu. Twenzetu wa Makonde viuno ni kwa stepu. Akikupa mgoni wepe kumuacha arudi wana Yesu. Tunatafuta hela ili mtuchune. Tumesha kakikao chetu wanaume. Mademu anapenda hela acha tujitume. Bairi upe wipune kama kundu na unune. Peponi wanawake weupe.
Sakachiti sumba wana takoma.
Onyesha shepu. Onyesha shepu.
Watoto wa Nairobi.
Onyesha shepu. Onyesha shepu.
Horo horo kawanda kasoro. Napenda wa Bogoro, wa Morogoro, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, you make me call. Burundi na Congo, I'm coming tomorrow.
Stop it. Okay, who's your papa? Visa. Come again. Da visa. Baby, who's your papa?